Reese.
Yeah, let's do this. Yeah. Anavyonata nanata 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 najua amenipata nipata nipata ila mtoto matata 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 hataki nipanyata hiyo nyata hiyo nyata sikupenda siku zote mimi kuwa hivi minywele timtimu mchafu kama chizi ila hiyote sababu ya mapenzi nilo mpenda kanitenda sijiwezi sikupenda siku zote mimi kuwa hivi minywele timtimu mchafu kama chizi ila hiyote sababu ya mapenzi nilo mpenda kanitenda sijiwezi yeah. Mara menuna mara mchuna mara meni blue tick roi na uma mara unasema unaibuka ghetto na ulinshatuma na hauibuki unaniachaje na ukwiru siku nzima shori msumbufu kila siku unanipa kalenda gemu haunipi unanizuga na hatch na dance sitaki nataka ndo anazoleta wakati mimi mchizi nataka kula kashata mboga matata nyuma kafungasha ilo nyashi bambata taji nida pipi jida na viuno nakata rangi na glow na mtunza na mpado my valentine flower cards I give you some more ila sijagonga mwanangu naishia tu kumpakata paka tuo wane ndo hiyo siku atanipa nyata
wananipa joy ndo unaniweza oh your life wanna be a boy friend forever oh my my wananipa joy ndo unaniweza oh my life wanna be a boy friend forever basi niambie isiwe kama napoteza muda mbie kama unitaki basi niambie japo moyo mimi unaniuma mbie kama unipendi basi niambie isiwe kama napoteza muda mbie kama unitaki basi niambie japo moyo mimi utaniuma yeah.
Demu wangu mzuri bwana na nampenda sana ana rangi ya papai kata na shadona bodi nikitazama yes nashindwa hema usiombe vae kanga moko anajo tetema mnara upo imara baby nipe nafasi kwa nyuma yeye anazonema na japigwa pasi tungi sio issue ma sasa vipi mikasi au nataka nipige goti mbele ya kada mnafu sitaki nataka dona zoleta wakati mimi mchizi nataka kula kashata boga matata nyuma kafungasha ilo nyashi bambata haitaji nida pipi tida na viuno anakata sema unashitaka baby mi nitatekeleza so kisa mapenzi unanieleleza na kila nemu napo shori mtoto anapendeza nikiomba game ndio tatizo yataki kucheza
basi niambie kama unipendi basi niambie
isiwe kama napoteza muda
mbie kama unitaki basi niambie
japo moyo mi unaniuma
mbie kama unipendi basi niambie
isiwe kama napoteza muda
mbie kama unitaki basi niambie
japo moyo mi utaniuma.